Nga ekkitinol kyappande jenayi e jenayiwol. Dume numoton do Isa Almasihu aran. Assalamu alaikum won sobiraɓe heɗitoɓe min kofni won be yinde Allah jawmu salama giɗɗo ko moye fama e dow dow lawol gongaku ngol o maɓɓiti o heɓa salama gongɗuka be maako ha foroy. Min ceerake gartuki amin hande nga waddango on siriya mon ka lawol gongaku. Digam ko puɗɗuɗen siriyaji men ha warugo hande en ɗon janga bindi annabo'en ngam ha anden lawol gongawol ngol Allah maɓɓiti ha hakke en keɓa latago gongɗuɓe yeeso maako. En daari bo bannai bolle annabo'en Allah ceniɗo kewri be Isa Almasihu ban maaje celande nder mbela. Nden hande e nder ekkitinol garowol min giɗi laarugo be moɗon hawtade teddungal on mo annabo'en mbaɗi annabaku dow muɗum. Kanjum waɗi ekkitinolji ɗiɗi ɗi noddete ɗumen numaton dow Isa Almasihu. Nder jangde men Alin Jila en janguɓe no Isa ƴami yimɓe ɗume on numata dow Almasihu. O ɓi moye ɗum laati fakat ƴamol kandugol ngol kala moye fuu o haani jaabo. Gonga tammunde men digam duniya ɗo e haa laahira fuu ɗon dari dow jawaabu ƴamol ngol. Ni seɗɗa Isa Almasihu tammi wartugo dow duniya e yaake to o wartoyi o tammi ƴamugo ƴamol ngol bana no o ƴamiri yimɓe zamanu maako. E an bo ɗumen numantami mi moye ko min mari haaje kam andingo moye woni Isa be laɓɗum. Ko nawata min ta ko moye sarga on dow haala maako. Ko min mbiyata on ta ko citire Isa bana annabojo tan malla ma ban goɗɗo woda haalijo non caka yimɓe. A'a kanko o mo wala nandu ko ha dow lesdi ko ha asama wala mo nandi e maako. Ko numanton mo moye numoton o laati woodi jamɗe sappo min giɗi ƴamugo dow haala Isa Almasihu. Aran kam ɗume numoton dow dayeki maako ki meeɗa e nanego. Ko nde woore wala mo meeɗi dayrego bana maako. Kanko Isa ɓi Mariyama wona andino annabi Yaya laatake no ɓi Zakariyawo. Annabi Suleiman woni ɓi Dawuda nden Ismaila ɓi annabi Ibrahima. Ko moye ɗon hocca inde nde saaro muɗum hokkata ɗum malla o ɓesdani inde e baaba maako dow nde o mari. Amma be Isa ngam ɗume ɗum inde dada maako tan hawti be nde maako kadi ɗum laati bana ni ngam walano baaba mo duniya. O dayamano digam ɓiɗɗo debbo budurwaajo. O dayaɗo bo be bawre Allah ceniɗo bila kawtal gorko ko moyejo. Waɗi duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi hidde ko Almasihu daye annabi Isaya baɗuɗo annabaku noyi o tammi dayrego. Nda ko o wino fayo debbo redan dayan ɓiɗɗo gorko ɓe ewnotomo e Imanuyila bana wi'ugo Allah ɗon wondi be meɗen. Ɗum digam mbulwuldi Allah takri Adamu kaka meɗen nden en fuu en ɓiɓɓe maako bana annabo en fuu en potan kal her tagdi her lesdi iwuden. Amma jawmirawo Isa iwi digam asama ngam majum waɗi o ewnete ruhu Allah ceniɗo. En pat en nandi bana mbulwuldi sabida hakke men. Amma Isa Almasihu laati bana iyende toɓande ngam o laati laaɓɗo e ceniɗo bana Allah laatori laaɓɗo e ceniɗo. En janguɓe nder linjilano yeeso Almasihu wari ha duniyaaru ngam ha o hisna marɓe hakke. Hidde ko Isa wara dow duniyaaru oɗo wondi be Allah ceniɗo ngam o ruhu maako kanko be hoore maako suɓi warugo nden hocca ɓandu neɗɗo ngam hisnugo en kiita hakke. O jippi digam dow. Woodi taariha feere ɓe mbi'i nyandere feere yimɓe ɗiɗon jolli bundu. Gooto nder maɓɓe wi'i oya hey an hisnam le digam nokkure nde wurtinam nder loopo kalluko ko. Amma gooto goo jaabi mo ginnaaɗo noynoy mbawran mi wurtingo ma haa ɗo. A andi bo en ɗiɗo fuu en jollodi bundu luggundu ndu ɗe ɗiɗo fuu ɓe ɗon no ngondi nder ton. Wala mo wawanno wallugo tannum caka maɓɓe sey her ɗon ni ɓe nani sawtu woyni digam yaasi bundu wi'ata ɓe nange ɓoggol. En daari kadi sona goɗɗo mo yanayi nder bundu waawi wallitugo ɓe. O waddani ɓe ballal digam dow. Kanjum kadi ko ɓurdanɗo caka annabo'en fuu waawata hisnugo en ngaska luggu kaaka hakke ngam kanko bo o woodi hakke. Amma Isa ronayi tagdi hakkeri ndi neɗɗo mari. O wari diga dow o danyama digam paayo Mariyama. en darino bo Allah cenido neludo malaika en mumden o jo'indo horre maunde nder asama ngam famtingo danyeke almasihu cenido kisnowo duniyaru noy dum fu dum latori ka e fijum ni kadi wala mo medi danyrego bana goddo o goto non her danyeki mako o wala bo nandu sam nden bo isa lataki maudo sabida danyeki mudum tan isa latido goto non her takdimum ngam majum wadi yamol didabol ngol min gidi jamugo bonete konumo ton do hali mako cenido isa latake no timmididdo o meday wadugo hakke ko petel o meday jamugo yafu ye sam ngam o meday tonyago goddo komoye kala ben hulbe Allah cenido hani tuba hakke mudum en den jama yafu ye annabo en fu kuwi banani amma on tefan der wolde Allah digam fuddama ha timmode on tawata ayare ko wore wiyande isa jami yafu ye o wala haje jamugo yafu ye o maray haje majum ngam o meday hakke sobirabe mako e konne en mako fu ceda kedum ya sobirabe wala goddo fere mo wala hakke jawmirawo isa buri darnde annabojo tan o latake ruhu Allah cenido banguro dow duniya oho isa lati wala nandu e halimum o fere mako tan wodi hunde fere wonde hani pamen isa wala mo nandi e bolle konumo ton do ekkitinki mako nyande fere de konne en mako neli soja en ngam nangugo mo de ɓe jottimo ɓe keɗiti ekkitinol mako sei ɓe ngayliti ɓe dilli ɓe cali nangugo mo ngam ɓe kaydini ko o andinta nden ɓeɗon mbiya wala mo meɗi wolugo bana gorko o sam nane ko wiyani hoore mako min woni annora duniyaru ko moye tokkiyam heɓan annora ngendam o yata nder nyibre sam annabo en laati bana lewru e koode dokkande annora mum nder nyibre amma isa laati bana naange moye marata haaje lewru e koode fahinton da naange wurtake annabo en ɗon ewno almasihu naange gongako
kanjum kadi lewru yahandu ustaago ɗon bana annabo en
amma isa almasihu woni naange on meɗi yugo naange sanji annora na kai nge nyifata sam nge ɗon yayna alkibilaaji Allah nayi pat isa almasihu laati bana naange o majjititta ko ndeye oɗon ngam kala ummatoje fuu isa biiɗo bo min woni laawol goonga e ngendam isa feerotirim ɓe ardiɓe diina dawrananɓe yimɓe ɓe wi'ugo kuwe ɗum ɗo tokke ekkitinol ngol ɗo laati laawol laamgol ayne umroje ɗe jawmirawo isa wi'i min woni laawol nuɗɗinam tokkam nden a heɓan dugayere nastugo laamu Allah ha foroy isa be hoore mum woni laawol en pondu famtingo ɗum ɗume ɗum yiɗi wi'ugo kadi ɓingel pamarel majji nder berniwol mangol nden wo jami sooje en laawol ngam tindinamo laawol fattude maɓɓe sooje goo wi'atamo tokka laawol cir selugal jungo ma nano haa laabi kawtiriɗiɗo mum nden hoocu hedi jungo ma nyaamo haa laabi kawtiri tata mum fahin nden tayta laawol tartoɗa suykooca laawol mangol har ɗon ni ɓingel fetti bojji soojeejo o tindinimo laawol amma ɓingel ngel laatake no tampungel nden ngel ɗon be seko dow ko ɓe tindiningel ngam kulol nangi mo sey her ɗon ni goɗɗo mo fattude maɓɓe mal wangi kombi maɓɓe sey o nangi ɓingel goo jungo nden o hooringel saare maɓɓe to ɓingel somi yaadu gorko o eftangel haa yottiningel saare soojeejo o tindinino laawol amma gorko garɗo ɓaawo laatakeno laawol isa wi'i min woni laawol min woni laawol jarangol haa asama haa saare Allah ceniiɗo min woni laawol goonga e ngeendam wala mo heɓata yahugo a baabirawo sona be am ko woni noon kam wala mo meeɗi wolugo ban jawmirawo isa almasihu o gooto noon mo wala nandu amma darja isa haaɗay dow danyeki maako haali maako e ekkitinol maako tan en mbaawan laarugo ɗum nder kuuɗe maako bo ɗume numaton dow baawɗe ɗe isa hurata o waawan waɗugo ko ɗume kala baawɗe fuu dokkaama haa juuɗe maako kuuɗe ɗe allah ceniiɗo huuwi fuu jawmiraawo iisa huuwiɗe dow lesdi ngam famtingo yimɓe toye o yiwi e moye o laati moye waawata de'itingo henndu sona allah ceniiɗo iisa de'itini henndu moy wawata ummitingo maybe sona jawmirawo Allah isa ummitini maybe
moy wawata wumtingo yimbe sona Allah cenido
isa almasihu huwidum be walde non o nyawndi nyawuji fere fere o walwatan ginnaji ndogga o wayliti ngendam yimbe duudbe den o hisnibe digam yangada hakke mabbe annabo en gadi ka e fiji be inde Allah cenido amma jawmirawo isa huwidum be inde mudum kanko on wawi darago yeso goddo mo yahayi wadi duubi chapande tati e jetati den wiyamo umma tagudago ma dillu goddo ummi den don yaha o meday hutinirgo lekki de inde e bawre wolde mako tan o yamditini yimbe gorko biyetedo Lazarus mayino den o uwama de isa wari dum wadi nyalde nayi ko Lazarus urano isa yehi hayena den wi Lazarus wurta den o wurti digam hawrere isa wodi no bawre ummitin go maybe gam maju wari o wawan no wiugo min woni ummitineki e ngendam nyande warana ha kala ben nan be sautu mako diga yenande fu ummititto den daroto yeso mako onon heditobe hande bawo mayde modon onon bon ngurtoto digam hawrire modon nyanderego amma ko jonta isa wayo hokkugon ngendam kesam den be dungayere yedugo der dumare ha asama to nuddinimo ban kisno way jawmirawo ha hande bo isa don waylita ngendam yimbe ko to der duniyaru o wawan waylitit go ngendam modon bo konumo ton do isa kadi konuman ton kure mako o goto non o mardo bawde den o wala nandu hidde ko cendiren hande wodi hunde nde min gidi jamugo on larande Isa nda dum do noy numoton do inde e khalifa ku mako bana ko ngiden der bindi annabo en Isa wodi inde buri temedde didi ngam keben pamen be boddum o moyejo odon nodde Emanuila wolde bineddo jawgel Allah dimdinowo kisnowo tamsere ngendam ina bohi gongahi gaina ko boddo annora duniya jawmirawo teddungal ummitineki fuddam e timmode dammugal lawol gonga e ngendam biddo Allah bangido e inde godde duude en darino annabi Musa don nodde goddo Allah annabi Ibrahima sobajo Allah amma goddo goto tan mo mari inde biddo Allah jonta kadi biye yamle moy mari kawtal badingal be neddo sobajo mako namal labiko biye gonga gonando der bernde mon fakat Isa don wiye biddo Allah cenido Allah jawmirawo ewnimo biddo mum gam sendindirgo mo be wodbe en don janga der linjila ko Allah cenido wi do Isa o woni biddo am gidado mido seromo masin dum dume Allah cenido yidino andingo kadin en biyan biddo lati belu baba mudum kepdo yugo biddo andanoy baba bo wayi dum kanju woni ko bindi cenidi andinta be bolide de wala mo medi yugo Allah sam amma biddo bajjo mo wondi be babirawo kanko wanginani en Allah on gidi andugo Allah den kebon kauta luggungal be mako ha foroina den kam gare ha jawmirawo Isa mo Allah cenido ewni biddo mum bingel wawan darago darnde baba koto wala don kanju woni ko Isa huwi yakende wodonno chaka yimbe ngam maju wadi o ewna Emanuila bana wiugo Allah don wondi be meden wotbe don numa Allah wawata wangugo do duniya do be bandu neddo amma mo numi banani do sakla hore mum o dullino taskara Allah ngam hisnugo hakke en yamino ruhu Allah be hore mum sei wara do lesdi be bandu neddo ngam o andina hore mako habibe Adama e o sotta be her jungo shaydan
ya sobirabe Allah maudo e o hera bawdejo den o yidi bo yimbe fu andamo
ngam maju wadi o warti neddo e o yedi do duniyaru dume numaton do inde Isa almasihu khalifa kuma ko wala nandu o goto non noy numaton do danyeki e hali mako do bolle kude de o huwi moy numaton o lati dume on numata do almasihu o bi moy non non wakati men hewi jonta amma to Allah muyindere kitinol yeso len timmitinane kitin ki hande biyeteki ko numaton do Isa almasihu use ko mon be hedita gomin to on godi jamde do ko darden hande on bawan windugo halawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon Midon lorni ta dum fahin. Lawol gonga ku bepe karantrua marwa Kamerun. Alla barki dinone wawna on numugo do ko bindi andinta yake nde didon biya. Nder almasihu endon giya Alla eno waifu. Ton kauti be almasihu on godi kautal be Alla bo. Almasihu buri baudeji e ruhuji fu mangu.